Shorty Baba. Kama uni shotula Yesu, basi uda wacha story. Kama uni shotula, uda wacha story. Kama uni shotula blessing, basi uda wacha story. Kama uni shotula, uda wacha story. Uda wacha story. Uda wacha story. Uda wacha story. Hakuna daini ya longo longo longo, yeah. Mamchezo ka longo longo longo, yeah. Kabla kufungua mdomo tomo tomo, yeah. Tubonge safisi udongo tongo tongo, yeah. Kila kitu tunasezeze, tusibonge za wazezeze. Tuachane na mapepeze, labda kusifu na kupepepe. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessing. Wacha kotesa. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kama unisho chula blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. 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 Maneno maneno yanajenga na kupomoa. Maneno maneno yanapoteza na kuokoa. Maneno maneno kabla ya kuchomoa. Heri unyamaze, hey, ama buda wekohoa. Bonga blessings, bonga blessings. Bonga blessings, bonga blessings. Let's talk peace, let's talk love, things that matter. Let's talk God, let's talk blessings. Wacha kotesa. Kama unisho chula Yesu, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kama unisho chula blessing, basi kuda wacha story. Kama unisho chula, kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story. Kuda wacha story.